supu na kindukulu na shuku mausiku kama kawa ni mafomu zitajipa sema wapi kuna shika kasavera ama kuiva neza piga zangu timba na tachi fika saki mtu anambia nitembe jaba niko na ubad na ugeto badu na nitatiza neza sema zi
Mishi. Hey, this is a human motion down as a Kumoko and the one was Somali. Tell them, Marita. And the way, shall we? Sada Kanoa. Rabbi Konyo, Namsazi.
More.
Rabbi Kenyana. Bishop.
Sani Sasita. Mefika ile siku ya kukubali mimi ni chita. Meamkia supu na kindukulu.
Wale kuna ni bado nacho kwa nini condition. Kama
kawa ni mafomu zitajipa sema wapi tunashika kasavera. Na kuivaneza piga za timba ndo nisunde shida shida. Nikifika sasa mtu anambia nitembe jaba niko na ubadi.
Hamaje. Hano bye.
Mpaka zi mpaka zi. 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 More. Leo ni Jumamosi. Sani saa sita. Mefika ile siku ya kukubali mimi ni chita. Meamkia supu na kindukulu na shuku mausiku kama kawa ni mafomu zitajipa sema wapi kuna shika kasavera ama kuivaneza piga zangu timba ndo nisunde shada shida. Nikifika saki mtu anambia nitembe jaba niko na ubad na ugeto badu na nitatiza neza sema zi mpaka zi mpaka zi.
Zi.
Leo nipati sija kuja wi.
Zi.
Kamkoba kaupiga ti.
Zi.
Nandi.
Zi.
Take it ti. Participate kami bado si participate shorts 1 2 unaweza penda kujimarinate sabi girl na ti girl pana kujivalidate super pana choma bet we uko sawa maintain ivo ivo ah we ivo ivo maintain ivo ivo slewe sana ivo ivo ah we ivo ivo slewe sana ivo ivo ah ivo ivo usichome sana ivo 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 usonge sana ivo ivo
na yo position ando tempo
ni shame time
ivo ivo
na bi Kenya na wambia we burn with 35 arms ya Bishop come on kawada ni zile mbili hatari ya
hapa kume nice kume shika vino
Nigerio waziri Abdala Paya
kuda kuda na bambika sana ata kama sina mula mina feel nice mina feel kuda kuda sherei mekia mamokoro
wale mambicho mandije sa kamsa se pulu matondi sondi kecho tuanangu alisho my lovely team lovely boys South Kenya na
yeah
Hano Pai Red Barret ya let's mount pali
hapa kume nice kume shika viloma fiesta fiesta hakuna tukugoma chaki mina feel nice mina feel kuda kuda naba mika sana ata kama sina mula mina feel nice mina feel kuda kuda shere imeja mamo corona mabuda mina feel nice mina feel kuda kuda naba mika sana ata kama sina mula mina feel nice mina feel kuda kuda shere imeja mamo corona mabuda
una feel nice una feel hiyo luga yagiro mosea una feel hiyo kuda must be nice una feel huyo kuda sudo dark skin na skin ni za kuda sezi deny avocado mi ufinya kina kwanza ni kemix na spina si mine iku mi upiga picha kipa distance eti kutachisha awo awola shawo shatoko melola meponda alo
chaki mina feel nice mina feel kuda kuda nabambika sana ata kama sina mula mina feel nice mina feel kuda kuda shere imeja mamo corona mabuda mina feel nice mina feel kuda kuda
nabambika wale mishumuni komanda dosha
feel nice mina feel kuda kuda shere imeja mamo corona mabuda
huko ni wapi mina chezo
wanango shumari wadu che
dama wataweza na na hii bado siamini yani yote
nungo tatipa ni wanao
wacheza chini ya zazuru mina feel nice mina feel kuda kuda
Okay. Mardis and a big Kenya Paladis and the Gage Tonango is from a lovely tuna. Namaste. Mzazo Somali mkonyo na wanawe Mshaba Namazi haki mwenzio Chibaba Kuma moja Wana kuroro amekubali utuma na bi Kenya na
sikikupiga domo usidanganywe na maboko waloachwe kisha penda wagasia zikuache
wazo CDP na bi Kenya na
bana ukupata wapige
waziri Nigeria
waloachwe kisha penda wagasia zikuache
tani bwana
kifungie ndani tule vya
chali chali
bana ukupata wapige mpaka
Bishop the last bona
soko soko hapo tena soko soko
Signature with Pono, Abdullah Bayer.
So,
Let me do.
Leo
boss chamburi kanairo. Oparanya. For the mic, for the tuna. Nabi Kenya Nabi Bishop.
Zaga wino na mate Kumbe men kama sisi wachache Kakubonga tabonga uwache Hapa judo kama kwa woki mindi ni fati Wana tuna vigana na nja Wona kazi ya kuchambana kwa mta Kidume ila wame kuchoko na poka Unavyochoma masera ka unatumia mka Kutwa ya na kutoka kama mwana muziki Tusharo weka tuka force na jiki Tushachomeka tuka force na miti Nye kakara watu limechakua gwiti Sasa na kukemea na mafuta wamposa Utachenji gia na umbea utaukosa Unakinukisha tukwa wano naondoka Tutakusafirisha kukuziko lipotoka Tumekukata Kwanzia leo tumekukata Tumekukata Kwanzia leo tumekukata 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 Kwanzia leo tumekukata 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 Kwanzia leo tumekukata Sema nini we mwanetu umeshindikana Yani kila chochwe mwanangu unajulikana Zweza ncheza ndani unazikusanya Safju ikawa zazo anapenda unachokifanya Huto tusumbua, tumesha kujua Mana we na umbea mdomo na pua Wakisha kununua, unakisanua Kutwa rangi za mademu unajichubua Na kuturika we boost na madawa Sekunde mbili kina kusimama kama kawa Tusha pigara sila we tuendesa
Anita fiti, Anita no pone la uno ni mpete. Anita oh, Anita fiti, Anita no pone la ni uno ni mpete.
Naita kayo.
Yo. Kwa si mbinde na mambombi wapi njini Kamanda Somali Wapi Gucci Wapi Pachka Pro Boxer Misa mita wana kwa tengwa
Mtoto kani penda mtoto kani chabua Tusele sele Tisele maniwe Kwa pesa ni muunge kwangu pesa mahu Kampese masiku ngoja Kana taka tuvi oja Sita usi Sike usi Kame chaza maujuzi Yo adon Kito kwa nwanda Wanda kila Kato ni kananda Kanda sira
Wadanya M.Y. Oh Bili labi yande
Call me on the beat
Usisungushe kwa wogo na let me see Kale kauga ntoketu na let me see Usisungushe kwa wogo na let me see Kauga ntoketu na let me see Wanina uma Nani amenu
Okay.
Yes.
Nabi Kenya na. Ine udona wa Somali moja wa gwana. Wambe moja. Isa promote babu wambe wana.
Usizungusha kwa woga na let me see. Kale kauga ntoketu na let me see. Usizungusha.
Waha.
Let me see.
Wana kumari kani inseria. Wana kwa dandros, wambia tunasigachia mtu alubanya Lovely tuna Wana kutiko, wambia tasimkali ni Cristiano tu Wanti dota Lovely tuna Monsi monsa, kia mfreno Billy Ataria, Bishop, Nabi Kenya na.
Usizungusha kwa woga na let me see. Kale kauga ntoketu na let me see. Usizungusha kwa woga na let me see. Kauga ntoketu na let me see.
Okay.
Wanina uma.
Wana kutupi nyonaleti asani. Hey, tafadhali, security yake imara mahali hapa. Watu akule yaga, sio kupigana bana. Tusiharibu usuhuli ya wenye wamegaramika sana vijana bana. Hey tafadhali bana, tafadhali. Tutulie tukule yaga tafadhali. Na hiyo pombe yenye mnarusha kuna mashine hapa tafadhali. Eh hey, tusiharibu shughuli bado mapema sana. Kunywa pembolo usilete fujolo. Sio ndio eh? Unakunywa tembolo usilete fujolo. In meantime na Big Kenya na. We burn without the fire arms ya. Halafu security ya Somali yeki ya mahali hapa amani. Wambi yaga red barator. Mucho kachatu python bisho antidota. Hamache. Hanu pai. Ni hazo sani hamache. Tendo nani wo? Mwambire bire biro imanye to yomgira makelewa. Mwambire ni kazi ya mate. Mwishi lovely song una Big Kenya na. Mwambire na mwanangu akikanga vivi ya mate. Okay. Nani tu wanangu sauti Kenya? Tule. Tule. Wabele kusukende na makumbwani pambio na ntine wanangu.
Shana jinsi ya gani, ya kiki au ya kime mina juli za kichwani. Ya natafutwa na watu since day one.
Wale masira asha, get ready. Wale mwankulu luka lunga, get ready pia, tunakujia. He's a mintem na Big Kenya Bisho Antidol Kabamdo Go Taliban Waziri Ubandize
Captain
Charlie Shell the boys Yawa
boy ya kira kira Alo Lumisa
He's the first 11 team
Give
Yes, CDP.
I didn't see a gun. A kiki out of Kumi Mina Julie Zaki Chuan. And a tough
Richerio. When you talk a lini Rasari,
Pimona, I have Patikan.
Oh, the one of the Gotulia. I think I must have it in the Kunish Kimia. Uncle, come upon the Sikia. Come on, my Shama, who much on a Nayo Kimia.
Quite a BP, Blas of the Kunya beer. One of Shodun and Nipa Kitwan of Taki Kingia. Eh, if I need my present many Sibia, the Mongo Mapa Migula Kinda Meni Kimia.
Tutunye moja. Wambia kumboshori kwa mji wakalazima ambale. Nisa minti ya mlami Kenya wambia wane doktor mido antidote. Nisa bika blaji kubiti tu the one. PDD
2.
Upon a mandate in Ungo, Somali Palifil, and the Karoka, Kuroka, Gromaka, Kakirana, Hamaje. One of Somalia, and the Kurakura, don't get Kusha. For the Kenyan, one Belo Cato Bau, question there. One Belikon and Abimucha, the man and I die. Commander, Kakanjuni Leba, what we say? Richard P. Mujoka. What do you say? Somali, what do you say? It's a big time, I need to tell them reality. Ili ndio na ngoma pale pale. 2K. Abdalla Boya, Walushe. Mardiche, Mardiche, na bi Kenya Mardiche, usanda kalawe, wagwa na respect laja. Na bi Kenya na, Bishop. Tadi Bona, DJ Rio. Chani Chani, DJ Reed. Wanangu sema salama sana. Wamego masaba dishiranda. Halafu nisikwenda wanangu tukutane Kaloleni Makomboani. We midio na uwe nawe. Wanangu social nation kibao kiche. Mafumba fumba. Wana kwa mari wakali dandro.
Muda mrefu uja mila tu.
We umbwa.
Mezi gani mefuleta kwa mjumbani. Karibu unikupe kiti.
Ya wazi.
Unieleze nini mama.
Amigo stenja mari wakani ya.
Oh, na mshinda kuongea. Hata mimi mwenyewe nikaumia. Ujiulize.
Wambie. Tuko soko moko na wanangu wa Somalia.
Mwacha. Jamila andalia.
Ya wazi. Red Parrot, Mujoka.
Wanawake amemwacha, Jamila analia. Wanawake amemtupa. Jamila alipoanza kuongea, aliongea na
mama. Nisha mitamdiche Papa Choma.
Na vida alikuwa naongea, nikamuonea huruma. Ati walianza pezi bora, siku nyingine.
Abdalla Boya, mwambeli jani mlima mjini, kumbe ajui kutumia uma.
Akamfungia bila chuma.
Nisha mitamdiche. Wana kusema yo. Tumempata Yesu na wanangu soko moko wiko modernization lovely team tell them reality sema yo. Waambie wa Filipi nasema furahini katika Bwana nami nasema furahini na Kenya na. Wanangu Somalia. Wanangu Jamaica young moja. Tule, 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 tule. Sukumoko, Somali.
Nimekupata Yesu, nimepata yote, nimekupata Bwana.
General, South Kenya. Wabi God Papa, Wangwan.
Nimekitaji langu, ngombe yangu na mwamba.
Mituni South Kenya. Wana kwa kupanga Vubuchi wangwana Zende ya
Urafiki wakweli Nifundishe kupenda Wana Wana upenda
Walo nyali MC Eli kata tuone
Weza unifanya kiumbe Kipya nikakufuate Kata wanichame Katika upenda
Wana kwa nyali Black chatu Nisele Somali
Usia kabuwa
Ni wadanganyifu ni wako katika hali nzuri
Okay. Halafu tafadhali security ya Somali, msiharibie show bana tafadhali. Hii sandu kimwaga pombe hapa itazima, mseme tumebugi. Ole wako bana. Hey, tafadhali bana, wanangu wa Somali mmehaso sana paka sound paka na sasa imelia, si ndio? Kwa hivyo jamaa msiharibu show bana. Isha mitye mna bikye ina bishop Richeru ya tutunya isha ila Wana kwa Dubai dogo isha ila Wana kwa tuzwa na A2 wakwana Vivo G, walo miwani
muda wa kazi umeme
fika kwa DJ
kalauli mechanganywa na siasa linachosha mashabiki sasa ndo wajuaji kulikokota ila hisi
yamaje
kuliko chakula wasomi wengi hakuna jia wanazurura hiyo nchi bana kuna watu
wana kubabli ni toka manda kwa DJ Raika
kuna wakiuka wakike sura nzuri tabia ni paka shume asiri mekusini kazi yao wanajiu masawa kiume ni waongo wabongo wakasome klap mitandaoni wanaishi kifaume auko ni matajiri wanaishi kifahari maisha yao harisi.
Okay.
Leo wone watu wako sebe yasi.
Manushu moja, walushe.
Namtongoza leo na kesi naisha leo. Habla uja
kari kuri na kuni
meisha leo. Hara o,
lama gangsta.
Iste lipa leo, yonji ni mona mengi na yote tasema leo. Mwana sisi kuna fatali kuniko
wa. Wambe umwa ni wako na nakubweka kila siku, namlisha vizuri wewe. Wambe tuna fatali kuniko wa. Somali ndogo, lovely boys.
Vijana nao wanalelewa na mashangazi. Ganda la zidi hawataki kufanya kazi. Una mabinti wa somi na wanategemea uchi. Apendwe mtu uko ni napenda.
Wana kumjeje tuta kama kwa DJ.
Kasoro moja tu na napigwa vita vikali. Kila siku polisi kisa kwa keme wanaisi. Iyo nchi utoboy bila ufisi. Wana chia nalalamika na raite nalalamika. Uche kutu wanajua hilo anogopa kushika. Iyo nchi mina ita nchi ya uta. Elimu yao ni tata. Kana nimu. Mantino uta black. Malcolm X.
and chain in the pool, them chop people. So free all black people, free all black people. In a jail or somewhere free black people. Mental chuckles and chain in the pool, them chop people. Yeah, my point is, the nation in every earth, I mean, no matter what the fight is. And it was with them long before the 80s or the 90s, before the colonel find the earth and spices. Black people don't get caught in them system. Just overcome and don't become a victim. Cause them system set, we can get the future and the history we get. So, so free all black people, live all black people. I in a jail or some of them black people. Mental shackles and chain in a brain, them chop people. So free all black people, free all black people. In a jail or some of them black people. Mental shackles and chain in a brain, them chop people. Don't forget, you see them gold black. Greatest of the great, check the record on the track. Pass off a Shelley and Fraser, Merlin, Natty, Ben Johnson, and Corey, if you tell your about that. Bob Marley, Bobby Dolly, and Denzel Washington. Too many to mention. With the Houston, Michael Jordan, and the African, I need to be a
dance so slow, kati ya pro, ya pretty, manduka kade duki, tacha toes, ringa sana, na kondo weke chini, piga pose, mini fando, manuchi kata kwanza, ya ni flow, na kubaga nut, na mini nakata, na jota miaka ukisiko, na chakata ba, mama ni roko, na nade kunembea na nifa, na nikipita, na chatisha, nika na kicha.
Baby, cheza na mi, twende, shika kiuno, na matena, zungusha, zungusha, tena, zungusha, zungusha, tena.
Your drug with the does Nicky flow na your wave come a shock Nicky wapiga.
How are you was it? Everybody look at the day. Everybody look at the day.
Okay. Yeah, man, Black Chatu, Wolanku, Nyali Moja, 2K Mojo ka. Uko namba ni soko moko Nyali Moja.
The boys are tipsy but kuna kolono sasa hazo. Anguka now ndo spirit na siki bao. Design murauka now usingizi na gifao. Misula kutama
mao
comparison nigga hao. Niko rada
na zoto mbe na shumali. Niangalie kwanza love ubeti sinde ya.
Kiki high skiki for me. They say I'm lost in this thing.
Lazmo paga we tumike tu.
I don't need to do your school fee. To make it in this industry in this country bado tricky. Still you keep it gangsters. Stepping on them stars. Still you keep it madik and the body knows zesters. See me like jester. That they can't test us. See my body's in it to kill it.
Wale mkwa filacho malai mo.
Dope is the nature, steady on my grind, on my teeth, no dentures. In love with the adventure, but I'm timeless, living in the fourth dimension. I'm waiting on nothing, it's weighing on me.
Okay.
Stuck in the balcony, knowing I'm procrastinating, thinking of ways I could crack it, be alone and meditating, thinking maybe I should stop it. I'm doubting evil, I'll wait. No, yeah, more danger, cause I'll be no stranger. I'll deal with it easy, but the composure of an angel. Slow to this anger, strong paper chaser. Vibe so alive, you're a line in a test. So
sit from the glass, spin bigger than. Sip from the glass, another. Sip from the glass, skin bigger. Sip from the glass, another.
Tuna pika pia nukuka mara ya sita ndona banjuka. Kama liza lizo kampuka soya nukuka mle yo kupa. Kuya mali mdo kona tupa, nukuka changu supa.
Nisha, nambi Kenya na. Yamaje
gidenge
ni nipikia danger kisema yeni lele na kati ya madeni wewe ni kumaria kanda andros wa gwana and respect lazima madeni Wambeni shere carrot parita. Yakboja, Somalia. Yancharu moja, waluse.
Chikidenge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya matenge. Uta shembe shtakalikuwa nje gali wakiwa matembe akiwa na malele. Chikidenge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya matenge. Uta shembe shtakalikuwa nje gali wakiwa matembe akiwa na malele. Kila siku nko madoni kipiga show ya kwanza na kula kapa soni. Kipiga show ya pili na kula kapa miambili. Show ya tatu na lipua na mamili. Tatieta kuna rapa na niweza takuja na mwakenya. Kulabu misi takimina tuwa doba genje. Na kamuja kubali buda jua weni kende. Nilikusho drill na tawazi songa mbele. No wanda hizo lyrics hazinanga atamine.
Wanangwa Somalia.
Donitishi
Uibaya, we 35 arms.
Tunacheza na matiti kila wiki.
Abdalabaya,
viti junge usako busy. Kwela juu ya maji aliruka mara 50. Cheki denge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge.
Mwanangu Alba tunacheza na mshaba
producer.
Mwanangu tu tunye wadi she.
Cheki denge alinipigia tenja kisema yeni lele na kati ya madenge.
Nisha vitu mwanangu Black Chat wapi gonyo. Tell it. Nabi Kenyan Baldi Shonga.
Mana.
Magi Chucky.
Na mana tipsy.
Mr. Seed again.
Kuna kiaroma kina kamtoka inside ambenye nimekisoma kina kandiki delicious. Kwele mejana inilisho kitingizo inatingika tingika diva sini divalicious. Badilika mama kuja kuku pick up. Mbona zona baki home na mimi ndo your big man. Wepika smile mindo talipia picha na dina na di malaika na yuli ya di. Ya mana tipsy.
Yeni malaika.
Okay. When you come to a ball of each in a DC.
Magi. Baby girl alone, as you took a home, mini cup of Omni Comadona, Nacho Mandom, like never before, in a bone, Kizima Dangazote to Balon, Jumazain, as a nice Niki Pata Wakupa, Nakwela, and Ataka Twende Dina.
When you go to Mali, what do you say?
Moina, Machaji, wanna pick up a killer, she's a killer, and I mean, Najiba.
Yes, I'm in trouble, is it? 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 Yanka moja, sina meri na wanawe. Yes, I'm in trouble, wanna tuna chato kwa lishe. Somali. Wabengonyo na mshazi, sio ndio? Eti, mene mshukwa mime banda. Nana shoko mongo. Malize primo tembo na sima tamo quality medicine spice. Nesha mintem tele reality. Wana kore do city one is here. So the Kenyans here, two by
Mapepo,
na bi Kenya na eti no ayone venye tumewakamata shinde yo na maji Somali Scott boy Somali Ambre sosi mafali ungu watu neboko nani akanga mburu gangi nani ya mashai Nabi Kenya nia Ambre gbire gbire tonde manya atoyo Mugiri ya makele ya wanikazi bana Nabi Kenya nia Wanduse Hanubai Red Barret ya ZTP
Got my sources, or for me, tell for me, setting my sources. Kugame my phone, so see.
Come on, Somalia, me kubali mucho, kaweni nani bana. Promoter tipa. Somali, halibu chali chali kundi je. Inshallah, we turn the wind on with Somali. Now we enter, we amaje. Shada kala we wadu je.
Kanu got my sources, for me sati my sources. Kugame my phone sources. Oh,
Zambe, Zinga Duban Togo, what do you say?
Zambe, Zibu, Maria, me, Mbuzizekabia, me, Adiwayesoza, Shukura, when I'm Zambe,
he's only to one of our location 52 Band Live. Location 52 Band Live. Somali. Wabel doctor bana bi Kenya na. Hapondi vitarakini kiasi ya lefu tana Unafika kwa nyumba bibi yako anaumwa na tumbo tafadhali Hey tafadhali tana unafika kwa nyumba bibi yako anaumwa na tumbo huko tafadhali Wambia asaliwe siku jema red barret mucho kachatu paito na wanangu lovely tima Abdala baya wadu shea Wambia dumona kunika local genius Wana kome chomboni, tunga mawe Premata chimbaya, Somali
Damone damalisi
Damuiche damalisi Kikundaria ne damalisi Ankoro ya ne damalisi
Damone damalisi Damuiche damalisi
Kikundaria ne damalisi Wale kututu ni ajumana kwa nisi Wala junction tutu nyana malocha maji mino ni kitoli ya maji. Soja Uganda Pimp K of Telepire Budge coming now, what do you say?
Vampire Kid
Wambia Walera, the Benma DJ. Let's go, boy, Lucy. Tell it. Monday, you will not be Kenya, Monday. We come on the window, local genius. No part on your canary, what do you say? One minute, Somali, no one now. Well, I'm going to just make any kill him to enjoy young Gabana. Jabana jointi Jabana jointi Somali Jabana jointi. Hey tafadhali tuweke ulinzi tukule yaga.